Welcome to the Music Surgery.
Kutia tena machoni na baki jiuliza uliko je pako shwari ama pamejawa na tafrani nimekaa nikawa azani kaona nikutakie baraka kusuli lebaya ulilonte ndea usijali nimeachilia pendo la baba lili nisachi mwana lika nikuta nimeinama Nibadilisha, limenifanya upya, nimesaulio ya tenda jana Nielekeza, ili nisamehewe, inabidi nisamehe Na ili nisonge mbele, inabidi nisahau Sikuchuki
I wish you good, I wish you good
Na kuombea Yatima, ona tumerudi tunaye baba Aliondoka akiwa mjane mama amerudi amepata Tuliondoka wala tukiwa hatuna kitu Tumerudi tumejaza kibubu Na yale yote mliotenda kwa kukosa utu Moyoni tumesamea tunabifu Pendo la baba lili nisachi mwana lika nikuta nimeinama Limenibadilisha, limenifanya upya, nimesaulio ya tenda jana Nielekeza, ili nisamehewe, inabidi nisamehe Na ili nisonge mbele